sema vampire. Niba manya kumwe ngo kwaya. Reka kujane ka ataya. Ataya mponi de vampire. Onye bi sema vampire. Niba manya kumwe ngo kwaya. Reka kujane ka ataya. Ataya mponi de vampire. Time and again. Niye huza burija hoti hori. Se wina go yen. Nijuka kurie. Siku ya kalenda ni wewe nko takumpenda ya inziri oka nyeo savampaya wana ni pepenzi ni takupa mibamba mwani piati uya chapsa mtuzi ya mwabika ino yu wamefaina onye bisema vampaya ni bamba nyaku mwago kwaya reka kushwane ka ataya ataya mponi de vampaya onye bisema vampaya ni bamba nyaku mwago fading in suicide back on meeting day. Fading in suicide.